pamoja na family kipe Wilfred Mize. Naziona Junior, Muli, Mwende. Nakalake jina geta waka mam, kamam. Kana mwaito, ae nikabu. Shambiki wa nguvu. Drag Z, Monoya, Yasia, Katrina, Chivu, Lomo.